nenkinga yomona kulelizwe siphila kulo
siphila kulo
bakuthanda mawuhluphe kodwa mawusophumelela abaningi bathuthwele bathuthwele kunenkinga yomona kulelizwe siphila kulo
siphila kulo
bakuthanda mawuhluphe kodwa mawusophumelela abaningi bathuthwele Tell him time Oh, I'm shabbing now and do that so
Bazophila abantu ezweni lakho, ezweni lakho.